Kwasem Brenny, Unia, a brass from Sir Betty and Kwasem. Mamadi answer over free will be your bell. The wash you say, in Kwasem every a do. Messre, any dim will sell best you trust in a bomb pie. I don't phone over home for a Brenny say, Chris over showed in complaining me. But they will my air cradle say, Witty was a five green air coming out of my show as soon as you wait the actual one. It was some. Arade, the only one on a wadum so you heard the action, the only one so also at to a GDM. So we peer and move your eye or your rabba. I am some for Aqua Hereford. Enna and no more a chance me. Amen. I don't for a man for a cause to dealing with the lethal forces. Sakrama and Ketua or high, you know. A quaint befasua, ye be crown. And answer ye be you won a free ya brabum. What kind? In Yumunum, I hear Songs of Solomon, chapter 2, verse 15. Ose munchre asakrama and Ketua no emaye. Asakrama and Ketua na was saying it will be true. No. Na samuano eba bobe tru no mu a oma bobe no entime enso akase na manin kan no ache se sa emoano jina mayen a eye nimpa a sunkitinkiti bi eba yabrabom eba se yen na e bobe tru no na sa asakama no abam na sa sakrama no wampam wo mu na wo yi wo menfiri mu a wo ye ade a obesei bobetru no eno nti na ma Solomon Troy se ye ka Solomon obi a odon asem de hwe brabo mu a ene yo fen dia gro kra ocho koma se ampame do antichi sakraman ketwa na babebutu imu a babebutu ne ebese ti yehu yehu ene ma bebre aye nyoma nketengidi bi aye bone nketengidi bi aye buye ne guso bonika bibi se white lies we de ntro bi a metwa ketwa bi ya dane ebibifo yen se ye twa ntro ye ne broni broni edi nkomo na uditi utrimu a onim se utwa ne ntro sasa se bibini bia ekasa na tini tini so betwa ntro no no ye hu se no me bia enye ese se yanhwa emwayen ibini nanfo a etwa ye hu ehia ibi wo mo mo hye ye nkran wo hye nkran hye bone safo no akoye asakama kitikiti a waba ebo betro no mo a obesei ebo ye e bo betu ne sebe ya enso aba se dachi e ma yehu onyankopon enim nyam eti minu ya uchie mi ya me so ne se bomodia se obetwo ho na we yu ho afri sa esu ene eban ni mu se o ma ho kwan ma sa asakrama no emma oni pedwiem enti mesre se abra yin na ya krado na yeti nkwansami wona so be famu abapa san se no man kitinkiti bi oho a emwa ni pedua no mani pedua no ananso yesu ama yankoy yenim mpempem so a onyankopon pese yekodru no emwa ema enye den yendu ho na dia meno sa twafi Matuni again say, catching the little forces. Moma yanchi yanchiri abodomom enketuano. Yanchiri abodomom enketuano. E kwamba yansu ni befa so achi won. So how do we catch these little forces? How do we catch these little forces? Yabe pe kwa yabe fa so a yabe yichi wefi yabrabom. Yabe pe kwa ya, yabobodi yase yabe chi won yifi yabrabom. Kwa ya bafaso achi wa babo mnise ebetena si ayankasa ahwe ye ndiye ne ye kasa ya dwunu mu ne nkita hudie ene nnome bia emwa enipedua no boni puto kasa mno si regularly examine your thoughts, actions a relationship to identify potential threat so ho na me bi o ha akoya kwensi die bi e we ababro mu a etwa se yankase yetenase na yetwe ho efiru ho ya adwene mu no me bi e de se ya adwene mu enya adwene papa e se yi sa adwene no hunu efiru ya ababro ye kasa ye ne ye ndiye bi a ye ye no ade bi a entimi mwae no e se e bomoden na ye ye den yetwe ho ye den efiru ho anamo bi a yetu a entimi mwae no e se e bomoden se yɛbɛtwe yɛn ho afiri saa namo no a yɛtu a mwae no yɛbɛyi yɛn ho ayɛ dɛn ɛfiri ɛmu nti onua saa nneɛma wei na mepɛ sɛ wodwendwene ho wobɔmmɔden asɛ wobɛdwendwene ho na woatwe wo ho ayɛ dɛn ɛfiri ho buroni ka bibi accountability ɛsɛ yɛbu yɛn ho akonta ɛno nti no ɛbu yɛn ho akonta afa nnipa bi atwa yɛn ho hyia ɔsɛ surround yourself with people who will encourage and support you ɛsɛ nnipa bi a wo ba wo nkyɛn no ana wo de twa wo ho hyia no ɛyɛ nipa a wotuufo wɔhyɛ wo nkuran wɔboa wo wɔ wo gyidie mu ne wo ankasa wo nyini mu wɔ kristo mu mpo w'abrabɔ mu ɛna bio nso adeɛ bi a ɛsɛ yɛhwɛ dedin sɛ nnwuma no bebree wɔ hɔ a ɛsɛ ɛsrɛ onyankopɔn so ɔnda n'adi nkyerɛ yɛn nkyɛn sɛ yɛbɛbisa nyame no yɛakɔbisa obi ɛwɔ mu sɛ ɛsɛ woka w'asɛm kyerɛ wo nua na wo nua nso ɛfa afutu kwan so hyɛ nkuranhyɛ ɛwɔ nyame asɛm ɛka kyerɛ wo no saa nkurɔfoɔ na ɛsɛ yɛyɛ dɛn yɛde wɔn twa yɛn ho hyia saa nkurɔfoɔ na ɛsɛ yɛne wɔyɛ dɛn yɛne wɔ bɔ ɛbra ɛna ɔse ask God to review areas where you need to improve bisɛ nyankopɔn sɛ ɛhe ɛna awurade mato sin a wo nyame a wonim anim asɛm wonim honhom mu ne honam asɛm no wobɛtumi ama mapagya bio wɔasere awurade sɛ awurade ma ahoɔden awurade ma ntumi nyina wo na so na ɛka sɛ na strength to make a positive changes sɛ nsakraeɛ papa bi ɛbɛtumi aba w'abrabɔ mu nyankopɔn ma ahoɔden sɛ nsakraeɛ papa bi ɛbɛtumi ayɛ dɛn aba w'abrabɔ mu bɔmmɔden a sɛ wo nsɛm bebree no wobɛbisa onyankopɔn bɛbɔ mpaeɛ ɛse mpaebɔ no sɛ wo ne onyankopɔn redi nkɔmmɔ na wodi w'abisadeɛ yɛ dɛn ato n'anim na woka atwerɛsɛm no a ɛno nso da no adi sɛ onyankopɔn na ɛyɛ dɛn ɛrekasa akyerɛ wo ao saa nwoma mmienu wei ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ yɛdi ho agorɔ koraa yɛbɔmmɔden a sɛ asɛm bi tiriɛ so na ɛden a yɛbɛkɔ kyerɛsɛm no mu yɛkɔtwerɛ asɛm no mu a ɛne na ɛbɛkenkan yɛkenkan a ɛne na ɛbɛtu yɛfo debiara sɛ wopɛ nimdeɛ ne nyansa nka ɛnɛ sɛ bosome biara january mu february march april may june july august september october november december mu no da biara sɛ nna no ɛyɛ da adi kan a nka wobɛkɔ akɔkan bia proverbs nhoma no da adi kan bosome no anyɛ 31 days a sometimes it may be 30 days. It debia ne debia no na ka waka proverbs baako. That to me no waka me no. Opa bom pa ya na waka no na wadwenwene ho, wa meditate wo ho. Na mo se onyame enam saa asem no so. Ebe kasa akyere wo, debia wa to sin no na wa yembre no. Yakopon nam saa ekwa no so be dey. Ebe pegya wo. Momma momode ase, ebe ye hu saa abodom kitinkiti a eha ya brabo mo. Adofo nom hwe bi ho abonefa kye kura onfa nche da edi unya eku susum ese oni pedia no oh ti ye momode ase ese ye ka bi bi breaking the bad habit sa esu boni ni nemo boni a emuo ni pedia no ye bo momode ase ye bo twe ho firi ho na ye yase ne firi abrabom na ya twe ho firi enema biara emoa aye fa na toxic relationship adi biara ya nyada fo biara na ye fa sorry a madam for the way na madam for the day bi menu atai chemnyonko na so men chiro suban onyonko yo ade chen na me hu se da suban ya den esitie de ye momoden onua say ye be dealing with the electric forces in our life I say the electric forces in our lives may seems a dear em wayen. Oh, they are me. But Baxter, me kind of crash will say, a dear, a bit to me, ahow, ne be kum, na a kum hunem. It did not any idea say a chichi woman free a brabo ma, ye potential traitor, a ya day, a high, a house is what? Oh, a so hunu, sources, weakness, opportunities, and a threat, maybe I threat or a day, a wa brabo ma, and one. I say, oh, my dear, we should assign him pa, nipa, nipa, but if I say, oh, my dear, I say, Subiara, and why am I into me with Christomo, into me, any independent guitar, dear Papa, nobody a fear problem. They say, Chichua, it will be true, no, a best so, Abba, night will be true, no, and say, answer, ah, Babo, no, come, was some, or my boob, true, no, into me, and ye, my want to me, and find ye, and sa, will pay. And Tina, see, and ye, yeah. Ya ba swa papa e de ahye onyakopo nnyam na kan ye ni aware o ebusu o ahwe ya maso ahwe so esu anye na mi sure say uti enkwansem odofo so unim kristo a na ya dombre na ya kwajida e ba sire wade say adam sire o sa asakama ngitigiti o babrabo mi wade bua mi na mi yini nyina mfiru ho me yi wo yini nyina mfiru mama no and then fa so me kra na magen kwa na o kasa asem we na obo sampai we ya Eradi do phone so be na Yesu Kristo abe chi ho afi dia enti ho nara Eradi se okra no agen kwa na mi show asemi efri Lifeword Media Ministry wo ana eba wo nche okwa Lifeword crowd at www.lifeword.org www.lifeword.org o menya sa asemi wo ho e mo somfo akwa Hayford en kwansem a Yeah, the bro, baby. I'm telephone number 0244-86-9499. 0244-86-9499. Only answer, you wouldn't be the answer. Wait till me, I'm afraid. I'm sure I'll say with him, Bye. That's for so. Meaning, say, me no better, Ebisha.